Studio 8 Halaji Malifu. Toyo Studio 8 kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sanogo to bugi janga fanu hala Mamadou Sama Sow jamnya lisa krabe hedibe. Ciotobe dabaji bamba ko puddi aji ben nyande ala barende mutre gollende kadi wala e mudun yu sabi anya gouvernement o eginde galbe de. Gollobe ko barun ta gol kala ko billi e demalato baflobe ton no goyti geta defe le yobgol njoddi mabbe alhali mo ben harata fe fu ngol hore golleji di wi lamkobe be bangal figol bolon UEFA be ben kebal dubi sapo jeddi golon be PK nyanna leedi Sierra Leone ben mbaddu e kobal be torto famli journal meden dingun seme ko waruji amen hande kikide alkamsari noko en ay octobre 2024 bismillah sakran jottobe dabaji puddi albar ben alal bari kenyan no murtare golle de wala kaddi ultingol lo metti sabi egingol galbe bamako de hande do murtare gonde balde do mudun mata masane le golle busebe kanya dunle galleji be do fufu na dar yimbe galbe e kanye gouvernement o hawrude do gotum yalam be do famu keddon na ko fatiyata hebene du faysango Umar Bagoli Alcissé
dura dura jismali
dum moñam bu commune djegobo do pomoko do bété alkamisare nde fe huire taw yaaka le tabe busebe wonbe tombe be do wayan kobe kolli metti muden sanne ko morobe dabaji be gonde wadde murtere mudun en Hamadou Coulibaly kanko lami busebe wonbe tombe
dum wana murtere amen ko murtere yimbe njeyobe dabaji di bombe anya uddude garbe dum sabi so min kebayi nay kirsiti ila never tew otin wana ko weli yonki amen ka dum juhi men dusan
ramata kita yo debbo chomotodo momin kawrit le odo nokko holliti metti mudun sanne o anda fudu no watta so defa e nyalawma ko
dum yottinam men torda sabi min kebata tiw ko min gatta e mafeji amin dum waran mettude sanne dum worbe amin fa ngada mafe beldo sanne ka kenata wa tiw ana hen lumo go fu mi yilti ke dum jom heba e feeti bu demdere dum metti men sanne
bange goddo mayo go wakande min jotti lumo lafiya bugu buse wombe don be ana jogi tewuji seeda ko ciottata be mbibe ciodi dido dabaji e juude wadobe ambusle nokko misala kanko no dirte baru jara
garbe de fu uddade kuri fu mo nyamana o hore so garbe de ana heddi uddade a wala nay desidi ana tidi fa keba tew busejo mo wala nagge kirsetengi wawa hebude tew
wakati mane ndedo murtere timmata dum fu an yowi dow no lamu kobbe worino non kanko no dirti adama sise goto e lami be galbal nyamana o hollitiri wite
sakira be tuta klaj mo dukka warjom banga be am Facebook and X and Twitter kido gwama humpiti ben fudgol golleji ben datul bamako bamako kuluba kati ben RRNF kandun datul ponge ben pon point jemes sami kati ndo dum do humpitama le communique kenyon wilam ko be dum do lato sababu ne amu nyaali dido dati ben bamako e kati den no fedde hertanare ko war mudun fuddi yirude jamarande ben dido ben nyande talatarande fande kabaru di le lewru zendu fuddi golleji limta gollo kala ko bili kabaru ben demal dun RG ahli mali ben bitati tagal mudun kambe gollobe baflobe huti ke tade fe le yubugol njoddi mabbe hunde de ben heddi honobe mabbe gollobe nukuji goddi leddi gondinali lamkobe holti vide golleji di kan ngondi juktade no fevri mumnatu sendu bonko ben kan fastango alcissé
baflobe do yimbel ngadobe imadraji fa limto be golleji mu en nawri bangal demal le nukku o kan en ka ci wiide jon woni lebbi didi heba en jobdiji mu en beedaade do en hore do be koliti metima be san fewde en golleji di wordi yardi on do nokku
presque 2 mois
la wara lebbi didi hande min en golla min jobata gonga haale men turri san golla be gonbe lekirji be fuf nyawi yagule nokku jiddi sato wala fe hunde lewinde
haale nokku le kedjide le leedi amen di ka ya wana nom do wordi gollo be golle majum lamu segu ku chala kan e san kan en ka an heba to nyoddiji mu en kedo dem seeda fuji yoga e mabbe
ne sama notre 3e
amen gila lewru arandirndu to kujala tonno won ko yebana gollobe be
tiddala pawido hebugol jobdi gollobe baflobe to koka horejo kumani do yirwere kreduji di do woni balaketa holiti wiira do yo sabi gollirgal banki goto lilamu kayino
gollobe wonbe to kayton e mesalo ngadi non libbi didi njoba ka lirwu turko hebi yobeda dubirndu siki wala do wondi wadede juuni so gollobe heddibe be ko buri hewde yo bukkiji njita e numuroji konti mabbe wobbe jogi be numero ngaji compte yodi sakirabe mabbe
o do ardole on do nokku ka ana narda yimbel fu jogibe tiddalaji bangal hebude joddi mu em yotto odo banki wada ko wawidu fu yalla ana dartina ko onyile hem odo golle ana wodani himbelle ujinaji joyom temede jettom chapan jeddi e joyom
sudu ben sarya cour penal on cpi hultiwide mu jamna humpitan ko anya ko pami bangal sargol al hasan ak abdul aziz don dum do humpitama kenyan wonande cpi den le tankundu holtan wide dum wada yeso kanko al hasan o he kanyan abuko e makko e kanyan dum kambe torrabe gonbe tun e kanyan bureau procureur do mitan wide al hasan hayfama wonde bonandaji tatudi bangal ben ibe adama to le hitana 2012 to tumdu ton le sahal leddi mali fande li kabaru yimbe en bangal figol bolo li de balindi naati no fevri li kabaru tournant il faut be kebal du sapo jeedi to senegal ndel no nyalle alabarende kam eglono be pifa na mbenna pi honorojo mabbe di sierra leone bangal mbaddu e kobal bangi goddo du nando wide ben figol bolo ngabugol premier division be do ben rawbe be non hitande figol bolo 2024 2025 fuddi ben fuddan kikita ko kalfa goita wonku hebena kada fason gol sisi
baddu goto ngattaado e do pide ka kanko Seydou Dembélé watti dum wakati silimaaji jetti e le passe kanko Daouratou Wola nyalama kenya o faham le gubal be leedi Mauritanie kanye e Guinée Bissau ka don kondiri fay goto heba wattude baddu tagal kawmo leedi Mali wadi hanka senka e kintino o do ni Adama Jifla Diallo piobe mu en ballon be woni Ardo M e le poule B be gonto be tati leedi Mali waram hebondirde e pide mudum didoba e Guinée Bissau asawa noga e jeegom lewur october ndu wakati yamde sappo e jetti ko naaru bangal piide to rawbe to nyaloma go'o bo piide nabude yaade premier division e le saison garo o ana wondi wadde kanyundu le poule A o ana rawbel be noddirta Tigres de Bougouni garobe hebo ndirde e FC Teria 200 le stade annexe 26 mars to FC Tafing kulikoro kany waram hebo ndirde Lafia Athletic Club de Tombouctou terrain mo be noddirta IN GS le poule BO rewbel noddirtebe Tigres de Kai waram hebo ndirde KUM e AS Commune 3 stade Mamadou Konaté to Badenya FC lamu muti kanyuka watta dedo pide mission tinde tan wiide ngaro lata de Ardo e le gubal fou woni ngado pide premier division le saison ngaro
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre meden dusi semana yoyi do ben kabaru guikaji kewdi le nokuji di julabe hewbe dun bami an ben wadde camera le nokuji mabbe kala nate dun jadi moji ngate do bebe ande hono TikTok Facebook yalla ben bibi adama na computer e ben ande dun be dun kala nangudo be do be ben no dan ko tota yende jonno tamasarja na yamiru dun yalla be do famu amadou sadio camera wonku hebe ne kedo fesango mun noto sendebu alcc
jo inde camera le boutikaji mun yo wajibi non joni e hakkille jaagotobe hewbe be mila wide yo dabare ndena gulobbo non
camera inflena
camera o ka na famu dum ana mawni san kiliya em be ngarobe yoga e mu em ana wayi wujude je yo ka fu atawa yimbe ngadobe jami ngarmi to mudum ana hewi gujjobe ana wayi tawede ka kima yoga ji du ana wayi yaltude le boutique ma tawe hakkilai so a yewi image ngaji di tam ara wayi andude hono du yaltinira homo
Sony bebe mila wide be kebi dabare lobbo nangude wibe sariya kay anadu nawturade dun yo dum holiti wide Issa Meila Traoré horejo martingol kabaru gollirde humanido renugol batakiji yimbele
ankade flagrant so won nangado ana wujja police m hani haltenede dum no yawiri kambe jeyi holitide lawol kangol jokkel jong fa lugagol wade bangal mudum kambe tan woni jamiraabe jogade e nawtarale dido image ngaji jom boutique na dum magasin hana fe yiltinde do beme andeto dido futungaji na dum videoji
betabbay seriaji muna anambawi jukkede andini wide Ibrahim Ben Mamata Touré duke ande kabaruji saria leedindi
yeltinde do beme ande to dido photo ngaji na do videoji tawi a yamiraka yo yiddugol sariya irude to yimbel ngadobe dum yimbel njetebe hembe so wana ni jugement mu em wadi so tabiti kambe kabe wuibe fay hono holti tawide ele sariya ka be wuibe
an hani an don wiide le leydi mali sariyaji anna do kabaru jo ingolla kamera yo dum holti wiide ismaila traore horejo martingol kabaru gollirde humanido renude batakiji yimbele
so aju ine kamera nokuma wan lawi de kanda jokude wajibi kamera o ju inta ke to heba fu o hana du ju ine do fewtine yimbel gollobe wakati fu so aju ine kamera to mada fedde ne be nuddirta APDP lawi de holiti di wajibi kina jokkaadu APDP
rafi tabbu gollo sariyaji di ana wawi lata de sababu jomu udde ndeno ana hani be nawtoro dun e hakkille
sake mbawi hanka seen holtino klaaji modo do kal ko min gollata bangal numero 116 98 56 56 ndeno njaboto dudu siko wala he ben kala ko njiddom be roade famu bangal ko nafuni yo 37 321 mere mere non ka famdi fuf buudi nogato le telephone jogum do sere yo tremet de magazine yo tere bedde magasin yu kabaru suka bedde ñowi dundo fuditi ngol jandeji ñande nay novembre yalla be dor famu keddana ko hebane do fay sango minne ali sisi yo en kire jom wattu musuka be lekku jogabe na heppani fuditi ngol jandeji di wobbe kay hulsi ngalla fe yakawere hinadi di jandeji be cefike to bamako e kedde leedi di
je suis pressé de retrouver
min kamede heppani san bantu gol e kolnul mi di yido ide on robe am classe goto mi kadduraki ham ka 5 cafe heppere gonnone amen fewre fuditi gol jande min ka chaldi am watanay fe jande ne mi sikitaaki fe jande ne waram fuditi de nay lew novembre
na dali mara goy golbe tali ka
an hani ko be andawide kambe woni jikke leedi ndi pat feetere mabbe mbata bangal ko golla ko ngorno dango woni ko suudu bartidu sukabe wadi fewde e sukabe le koy mali keddana salima traore kanko ne horo jo parlement des enfants ngalure bamako
deja aux enfants
sukabe ni mi den jelo no dum en hitane mudune ne be ngarta wadde mudum jande nafo so jande ne bantama nay lew novembre mu kay ko nafa mudum woni juuda min ka sanne ni woni be tinno yella ko jangete to ko be keba nafa mudum yella be tawe e dadon jurgol ele ande chagal leedi amende hore edo andene fu wakat jom be bawi janginere dum yalla kambe dum idu heba nafude be jangu
chose grande mais
sarabe gonbe to kay sikasu bamako mutti etumbutu memi hala uritingol ido jandeji di so wonno holi be idun lato wobbe kay bihi haybanta funno kabar mudum
avec les inondations
ko saraji mata di le to hitane hikaka an tino jandene fudita ele wakat mo kolutino gouvernement o bami dabereji kewdi dungu odo mi badi ke timmode mudum wala fu ko minen ka mi andani bangal antijugol jande mi tay ko tobe ni so dum hebi wadde ka welam men sanne suka be boy juudi mi emili nay lew novembre do ka be ngaram fuditi de jande
sanon mena dunka so ka kalanke
dunke en jandeji hulti wiide ido wattuji di jande wala di yu farati modo fewde e suka be lukuy jogabe denno be dar kala kumni be ko barli kol wattande hakilo on don nuku o yala jandeji di na pewa ketanna docteur murke dambile o dunke jandeji lullido pedagogue
le plus
bandube mabbe be ana yawi gitide sanne so bami fa vacances ji de juuti ana tiide juut mabbe du sanne be baawa fuditiide jande hono heddibe saarabe ana haani ko wattana hakkile sanne sukaabe le on do wakati mo be ngatta fe huune juude ana haani do yimbe le fu ngado be imadaraji bangal jande le leede amendi weedo dira juude yalla ido heba fuditiide ele ala haali mujjudo fa wakati beccido amen o ka wonno way wadiran yalla na hewte
suudu batidu sukaabe dun no don taba be dar lam ko be be tande hakkilo sartiji kala wattu sube bantina wattu jandeji di kedana fa andi salimata traore horojo parlement enfant ngalure bamako
trouver des solutions
fi de dabereji yalla yimbel be ndiyameji de yaltini le galleji mu em gondube hodude chuudi de college de nyalo mo hande o an hebato wona kanyu em dabereji do fi he yalla suka be nyande fu so jande fuditi ka tawa e be bawi jangude no be jidiri ele sultere dum so wajibi kina dum bantine kasendo fati be doma fa yetto leri ngaji sera tam subi kolita dum sabi do yottinan torda sanne sukabe keppube sanne kanyu en ka fewre bantugol ecole
c'est tout ça
mistin wiide ndarama academy ngaji fide dabare holde ndokuji sukabe lukoy mbawi nabedo e mudun dongal utingol ecole o nyande 9 novembre 2024